Aye.
Tachikaga tu.
Aye.
Si wanapenda kubang.
Ikusa tena.
Auja ipenda. Kumulisha nini?
Na kupenda. Siku zangu za uhai wote. Na kukera. Upate kitu japoto vyote.
Mama mtu bora. Mento, rungu shika tabeto kaba mpaka kifuri beki flani mwa mnyeto eko na uspigi nyeto mamenu ananizungusha kote Bruno flani Shevchenko mtoto nazi mtoto tui mtoto kifuani ndui bebe flani na dui yeso kai kiswangu shanga nyingi harafu kukulana ajui auja ipenda ya
siku zangu za uhai wote
takukea mama
takukea Pate kitu japoso vyote Na kupenda Siku zangu za uhai wote Na kukera Upate kitu japoso vyote
This love
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama sugar
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama pipi
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama sali
Sweet, sweet, sweet
Oh, this love
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama sugar
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama pipi
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama sali
Sweet, sweet, sweet
Hey, mama emu njoo nyumbani Nataka tucheze michezo abudi kwa budi Kita kufika kileleni Na kufikisha na pita Mandela Road Natukiwa chumbani Nafunguliaga kamziki hey, Alafu navua boxa Mare we upeni piki piki Kama mapenzi safari mama agiza inesi Takupa vyote la swezi kukupa stresi Achana nao nosema napigia kesi Abaliza mutu mutu zita tunguzi agazwiki
Na kupenda siku zangu za uhai wote
Takukea mama
Takukea Upate kitu japoso vyote
Takukea mama
Takupenda siku zangu za uhai wote
Tamu kama sugar
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama pipi
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama sali
Sweet, sweet, sweet
Oh, this love
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama sugar
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama pipi
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama sali
Sweet, sweet, sweet
Yo, ilibidi nroge jasho Ilibidi upigwe msako Kupata wewe mama mdru Ilibidi ni yazo Isha maliza hapo chako changu changu chako Anasema tutachana mama mina Pika ntrapakua Na kama kila wana ntrakamua Umba ntrajambuwa minta Ingiza bili mama mdru kilipanua
Takupenda Siku zangu za uhai wote
Takukea mama
Takukea Upate kitu japoso vyote
Takukea mama
Takupenda Siku zangu za uhai wote Takukea Upate kitu japoso vyote
Sweet, sweet, sweet Tamu kama sugar
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama pipi
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama sali
Sweet, sweet, sweet
Oh, this love
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama sugar
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama pipi
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama sali
Sweet, sweet, sweet
Got you beat